mimi thibitisha. Zimenibitisha,
zimenikubali,
Yesu mwenyewe, zimenibitisha, zimekubali mingu, zimeweka muri,
zimenikubali,
zimenini
mwana,
ukishuka. Nimeona mbingu kwa mbali ukishuka. Nimeona wingu la moto likishuka. Nikaona limebeba majibu yangu. Kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Waloni kanyali, Yesu amenidhibitisha. Walioni la nisikia Yesu ameniguza. Walosema nitafika wapi Yesu ameshuka. Waloni la nileote wanibariki. Maana wingu la utukufu shuka. Maana Yesu mwenyewe kanidhibitisha. Mbingu zimenikubali, mbingu zimenidhibitisha.
Zimenikubali.
Haleluya.
Zimenikubali mbingu, zimenidhibitisha.
Zimenikubali.